Unajua tunakuja by force. Drip down from my head to my toes. Tunaua.
Tunajua.
Tunaua.
Ni for sure.
Tunaua story by force. Tunajua tunakuja by force.
By force.
Drip down from my head to my toes.
Tunajua.
Tunaua.
Tunajua.
Tunaua.
Ni for sure.
Tunaua story by force. Sicheki no mati. Siku zote ukifambo haupati. Na muda pia unakutoka kinati. Nili sacrifice nikafika kusachi. Usisikize warazi bi huyu wanna be kwa busy kama bi zita kana shi sendu sena visambi na henza goma peli
kiwa shenzi utapiga maroundi kama feni ah.
Sikuwa mini livotoka kwenye block,
kwenye block.
Mabala oya baba hard knocks. Wapo wengi wanataka mini drop. Wapi habari mihoga wapanga stop. Unemona chini kesho yake hawijui bro. Chibo niko live nikiwinda hiyo pinnacle. Unavuya mulungu siku zosi hawendere man.
Sama chifu.
Oh god jina kubwa man. Tunajua tunakuja by
force.
Drip down from my head to my toes.
To my toes.
Tunaua.
Tunajua.
Tunaua.
Ni for sure.
Tunaua story by force. Tunajua tunakuja by force.
By force.
Drip down from my head to my toes.
To my toes.
Tunaua.
Tunajua.
Tunaua.
Ni for sure.
Tunaua story by force.
Fredo mi who rap of course. Checky venye mtwana na wardrobe ya show. Yeah, I got balls, sema bolingo. Five star shit, you already know. Identity ni melanin, enemy ni poverty. Kutafuta mandatory kwa pesa from polygamy. Hatuwezi bone juice, jaipenda chemistry. Nasikia we ni moljo.
Concept misi pendi.
Napenda kwenda depend, depend ni kizama. Kwa single ina depend, depend na kenataka. Unacheki hizo effects, effects ni zaki master. Fredo huwa different, different amwezi kana. Niki shoot ball, we jua that's a goal. Hakuna next time, kwani mini Arsenal. Na kama we ni fan, don't take it personal. Na kama ime kupress mtu wangu, enda cho. Sidzamala, asena sidzamala. Sikwenzi kani mwangu kala we ni bongo lala. Nafsi ina henza vina mana.
Yon true.
Small talks kazi hama ah.
Tunajua tunakuja by force.
By force.
Drip down from my head to my toes.
To my toes.
Tunaua.
Tunajua.
Tunaua.
Ni for sure.
Tunaua story by force.